si maji tasaidia, si maziwa. Labda nitoe lock, lakini kuna kitu kama kutoa lock. Hai. Drink ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Hani reloaded. Wa uskini mandi. Nani ako na panadol?
Hangover. Sima heni sima ngangoni hangover.
Hangover.
Sima heni sima ngangoni hangover.
Hangover, boss amebonda, anadai kubonga nimechoma. Hangover, boss amebonda, anadai kubonga nimechoma. Nadai tumbukiza manze nirudi soba, ama supusuro na vile nimenyota. Mi hasla karuto, nishapata ganji. X alinitoka juu ya ombita na gari. Hani ya jana nili blackout si story. Boss anapiga simu na niko kwa jam doni. After kunilipa salon nili bleki, lazima niende kazi juu nadai keki. Ofisini niko, me and my frenzy. No smoking, Instagram stalking. Hangover, mwili imechoka. Nasikia nika, niko mjengo.
Hangover, sima heni sima ngangoni hangover.
Hangover,
sima heni sima ngangoni hangover.
Hangover, boss amebonda, anadai kubonga nimechoma. Hangover, boss amebonda, anadai kubonga nimechoma. Ma weekendi nikisha lipo salo, napenda sherehe kapaka juu ya ngango. Jaba Big G na ngale niko nazo, betika Manchester, ntabet na thao. Nairobi bila pesa kichokoch utalengwa, ukitolewa form ya pombe utasengenywa. Konyagi Captain Morgan diyo waba, inibeba kiten over 10 nikistaga. Mlevi huwa friendly akisha lewa, tuchit chini ya maji akisha bebo. Mashot za tequila nitoe lokasa, kwa club napenda waiter na cho sana.
Hangover, sima heni sima ngangoni hangover.
Hangover,
sima heni sima ngangoni hangover.
Hangover, boss amebonda, anadai kubonga nimechoma. Hangover, boss amebonda, anadai kubonga nimechoma.
Hangover, sima heni sima ngangoni hangover.
Hangover,
sima heni sima ngangoni hangover.
Hangover, boss amebonda, anadai kubonga nimechoma. Hangover, boss amebonda, anadai kubonga nimechoma.
Hey you donga, uko madola, kuomoka, tukimochoka. Hey you donga, uko madola, kuomoka, tukimochoka.
Yeah, so skunye sana manze, ataka unatei kiasi tu.